HVM. Dr. Vibes is blessed at Chimukano. Manichi manye tuwa sobo labano. Kowe salabo manto salawano. Kajitukuwa miziki, tukuwa ngoma feno tukuwa miziki. Shemisuise, kajitukuwa miziki. Owe salabo fe tukuwa ngoma. Me can't even fear them. Me no fear and ingaba chaga boat. Let me no balance the boat. Super easy when I don't sit. Johnny Bulaka do 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 that. Musuza when I roast break it. Bapurizente bobo ngele mubiti. Nimuzibunga kilaka kenti. Yanda kunyanda batu wala saketi. Bozi basoke batule bakuwe banyeti. Na yembu nyama wanga ni very sofit. Vibe uzi komando search ku internet. Watebu zemangera ni nanyini ya pakati. Niki ya sniper tomu wimu tageti. Bafanya rachi manyi muli besti. Banu batomba sanze kula undi about. Tueto lode nemba ingira mumakati. Uri waboda fili de omu accident. Rest touch na wa you with a spirit. Tozara wati mano likaputi. Na yenga muli fiti. Me can't even fear them. Bagude muze no bukambwe sitendwa. Nange neti ya kufwa butonga sikundwa. DJ yonge zebi dongo kukunda. Weka kusunda sunda talina muwakulitwa. Tue kunganya mwemuda mwubusonda. Hatie sawa de komando teli kulinda. Biringi sebi nanti mulino kusunda. Afrika, East Africa, Ibaibu si Uganda. Mama mze kamu kamu kwe Muganda. Wechiri mwuganda mungero za Waganda. Chom sing say. Everybody say. Me can't even fear them. Mama, wait. Uri la vasie no jenta nika. Enyumire na buriomu kanchika. Naribu vina yebo inga baseka. Kajibala bien suru sebata andi sojinika. Kampala kulaga vikola sikuwe bika. Uganda ghetto youth inze ni mufirika. Eviri za golo dikala ya bulaka. Kabaka walapu muka untataka. Niswari soja maduka ngana katuka. Nenyimba zangeza kutulwa mumaduka. DJ yongeza toti ya speaker kwa vika. Basoga chaba zinga wagana kabaka. Zesifo yeno wewa jane zintanka. Asalamu alaikum nga tugenda meka. Abagale talo mugenda kumenka. Obaseche mtuwe jigenda kubatulika. Ha, muja kuduka. Nasura ya kuwaseka. Me can't even fear them. Me can't even fear. Chiri chiti ya producer. Fear them. Ena webonga kwa promoter. Fear them. Wakwa ni badiche. Fear them. Chiri chiti ya mwena wa presenter. Fear them.
Fear them. Yeah man. Dr. Vibes is the best touch record.
Sige kwenye beat.
I say ni auto.